Another one. Last don't in the ticket. Simwala waliza again.
Deti wali shape. Kukosa na kosa mwati. Ingi de pita monde. Elu na uganda ngongole. Dalama iwe bweza. Zonze lipira. Oma. Nikafola na kuya. Dalama zizi kwana. Na wabana wapaka, iwe temba aine. Ah, dating kwa nishe ipresha. Fingi nde pita momwati. Kukosa na kosa aine. Oh mama, dating kwa nishe ipresha. Kukosa na kosa mwati. Fingi nde pita momwati. Ina stressi. Nima kolewa every day, from Monday to Sunday. Nina stress. Nima kolewa every day, from Monday to Sunday. Kaili zesko basinya, getwe kulibe, ndalama nilibe. Zesko basinya, getwe kulibe.
Imani ngesa mtu aonekela na pita muvambili kuona kwena chokela ngati uli brok sivaleta na chikwela ni ya sheko teata tiketi nayo ya famu malamuli ila sina chepo since morning tizakosa chekupaya na nayo njala kuyewa kufana olo life chenze boring at least chenze libe ma pressure na basesko hello nina family usimi as a pillar vose veni chitanida basipi chitika mabine nenzo gwila siya chitika
ah. Dating kwa nishe ipresha. Fingi nde pita momwati. Kukosa na kosa ide. Oh mama. Dating kwa nishe ipresha. Kukosa na kosa mwati. Fingi nde pita momwa. Ina stressi. Nima kolewa everyday. From Monday to Sunday. Nina stress. Nima kolewa every day. From Monday to Sunday. Kaili zesko basinya. Getwe kulibe. Ndalama nilibe. Zesko basinya. Getwe kulibe.
Nanjiloti nae vipando.
Ni waule sipati apa ya kusako. Veni mvela sininga kape kasako. Mwana anapasa nilipesa paunza. Stress ya nigwila apa nizi vela lusa. Mazonezo shauti wakulila niloti. Achitisafa kakoloko mailoti. Wanzanga wonse wanangena sanga wanasoba. So happiness ni ipesa mukamova. Insome ya gwila tulo situkoneka. Nivela mchalo monga nilichapeneka. Machampio mumira sibaoneka. Ushe veni mvela jebe mvela.
Dating kwa nishe ipresha. Fingi nde pita momwati. Kukosa na kosa ide. Oh mama. Dating kwa nishe ipresha. Kukosa na kosa mwati. Fingi nde pita momwa. Zesko basinya. Getwe kulibe. Ndalama nilibe. Zesko basinya. Getwe kulibe.
Nanjiloti nae vipando. Nae.
Simwala waliza again.